hei whakamāna wa I te ekinga o whakata Māori ki tōna rua tekau, ne, ki te rua tekau o ngātau. Ko te whakaaro, ne, kia kaua noiho ko whakata Māori I tōna kotahi e whakanui ai anō kāore, engari mā te whakahuihui mai, mā te whakakotahi mai I ngā tuākana, I ngā taina, I ngā tuāhine, no ngā tōpito katoa te ao ki te wāhi kotahi. Ah, hei reira rawa, tātou katoa whakanui ai, whakamānawa ai tēnei ekenga nui a whakata Māori.